Eliakis Music.
Kati komechisa mukwano ba musica. Kati kwebosega eno jendi ba mimpu bamfa. Tibanji bampaga tibami omwana nina. Mukwano tonswaza bami tonswaza. Oh Wendy, mukwano Wendy. Wendy, mubinji Wendy, nawe, yagala nintambula, nawe, mukwano binyumandi nawe, njagala gwe nubera wo, buli lwobera wo, nange mbera wo, njagala gwe nubera wo. Noberawo, buli lw'oberawo, nange mberawo. Fubye nkuwo mukwano mungi bambi togana. Bambi, manyi nti bangi bakulumya naye nze zibwendi. Bambi. Nkuwechi lero nebi alantu maze mirete. Bambi. Njagala nkulabe nzeka. Bambi nzeka. Neona netoloza emirundi jona. Jona, njagala gwe nubera wo, buli lw'oberawo, nange mberawo, njagala gwe nubera wo, buli lw'oberawo, nange mberawo, nyumisiza obulamu nawe. Gwe nawe, sagala tonyagala nchawe. Ensobi zikola nawe, uzikola nawe, sagala tozekwaze nawe. Njagala obingambe nawe, mbikugambe nawe, gwe tubye gambe tunywere nawe. Batulinze nawe, twanguwe nawe, bakimanyi nti tuli wamu nze nawe. Njagala gwe nubera wo, buli lw'oberawo, nange mberawo. Njagala gwe nubera wo, buli lw'oberawo, nange mberawo. Njagala gwe nubera wo, buli lw'oberawo, nange mberawo. Njagala gwe nubera wo.